waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
kooxdii u horreysay oo magangelya doona oo ka baxda xeryaha qaxootiga dalka dibaddiisa ayaa ka duulay papua new guinea iyagoo ku sii jeeda dalka maraykanka kooxda u dooda qaxootiga ee la yidhaahdo the refugee action coalition ayaa sheegtay in kooxdan ay ku jireen suudaaniyiin afghanistaaniyiin rohinga iyo iraaniyiin qaxooti ahi qaxootigan hore ugu jiray xeryahaas ayaa ka dhoofay caasimadda papua new guinea ee port moresby waxaana marka hore loo duuliyey dalka philippines halkaasoo ay diyaarad maraykanka ku sii jeeda ka sii raaci doonaan wasiiradda arrimaha dibadda australia julia bishop ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay inay aragto dib u dejinta dadkaas oo hadda bilaabatay
I'm very pleased that the first group are being resettled in the United States and the United States is continuing to uphold its side of the agreement obviously
aad ayaan ugu faraxsanahay in kooxdii u horreysay maraykanka deganaansho laga siiyo maraykankuna uu sii wadi doono inuu hirgeliyo heshiiskii qaybta ay ku lahaayeen dabcan maraykanka ayaa iska leh go'aanka inay qaataan tiro qaxootiya marka waanu sugaynaa siday noqoto laakiin waanu ku faraxsannahay in heshiiskii la dhaqangeliyey heshiiskan oo ahaa mid hal mar uun oo keliya ayaa dhex maray madaxweynihii hore ee dalka maraykanka barack obama iyo ra-iisul wasaare malcolm tumble wuxuuna dhigayay in ku dhowaad 1250 magangelya doon maraykanku uu dejiyey dalkooda taasina waxay dhacaysaa marka dhammaantood la baaro madaxa hay-adda dibadujinta qaxootiga dalka maraykanka ee hays loos soo gaabiyo mark hatefield ayaa a b c da u sheegay sida nidaamka dibudejintu u shaqayn doono
we receive the refugees at the airport we find them safe housing to live in we stock that housing with food and furniture
waxaan kula kulannaa qaxootiga garoonka diyaaradaha marka ay soo degaan waxaanu dejinnaa guryo ammaana oo ay ku noolaadaan waxaan guriga u geynaa cunto iyo alaabta guryaha la dhigto caruurtooda iskuullo ayaanu u geynaa waxaan hubinaa in waalidku heer ku filan oo ingiliisha uu yaqaano waxaan isku daynaa inaanu sida ugu dhaqsaha badan shaqo ay u helaan waxaan kaloo isku daynaa inay helaan caafimaad xagga maskaxda iyo caafimaadka guud ee ay u baahan yihiin heshiiska dhex maray labada dal ayaa caqabado badan iyo mucaaradad ka hortimid runtiina wuxuu khatar u galay inuu fashilmo markii donald trump uu xukunka kala wareegay mer obama oo xilka madaxweyne uu qabtay waa donald trump ee janaayo sannadkan febraayana bil kadib ra-iisul wasaare malcolm tumble ayaa cadaadis ku saaray trump inuu heshiiska fuliyo mar uu telefoonka kula hadlay mer trump oo isagu heshiiskaas ku tilmaamay mid doqonnimo ah qoraal laga sameeyey waxaa labada hogaamiye ay ku wada hadleen oo hoosta laga dusiyey ayaa muujinaya in mer tumble uu u sheegay madaxweyne trump inuu go'aansaday inuu qaadanayo qaxootigaasi iyo in kale marka la baaro dadkaasi qaxootiga ra-iisul wasaaraha ayaa ku yidhi khadka telefoonka adigu go'aanso inaad qaadato 100 adiga ayaa go'aanka iskale hogaamiyaha xisbiga greenka richard de natalia ayaa sky news u sheegay in australia looga baahan yahay inay u ogolaato magangelya doonkaasi inay soo galaan dalka
We've got people who've been languishing in offshore hell holes for 4 years. Bring them to Australia.
Waxa aanu u baahanahay inaanu sameyno waa inaanu muujino in yar oo wanaag naxariis iyo bini'aadanimo ah. Dadkan waxay ku baabeen xeryo dibadda oo cadaab ah muddo 4 ah. Hal la keeno Australia, hal loo ogolaado inay dalka qayb ka qaataan. Waana ognahay inay aad u rabaan arintaasi waana ka faa'iidi lahayn in ka badan 1600 oo magangelya doona ayaa codsaday in maraykanka la dejiyo taas ayaa macnaheedu yahay in qaarkood aysan heli doonin ama la dejin doonin dalka maraykanka miss bishop ayaa sheegtay inay jiraan dariiqyo kale oo u furan laakiin marna aysan ku jirin in australia lasoo dejiyo
waxaa
dabcan jira waddooyin kale oo noo furan waxay joogi karaan papua new guinea iyo nauru waxay raadsan karaan in la dejiyo dal saddexaad lamase dejinaya australia waxaa jira dalal kale oo qaxootiga qaata waxaa kaloo ku jira dad aan la siinba qaxootinimo oo cidna aan difaacid ku lahayn sababtoo ah qaxooti ma aha waana inay dalkii ay ka yimaadeen dib ugu noqdaan 27 kale ayaa la filayaa inay dhowaan u duuraan dalka maraykanka laakiin 2000 oo qaxooti ah ayaa wali ku jira xariyaha Mount iyo Nauru. Human Rights Law Center oo fadhigeedu yahay magaalada Melbourne ayaa sheegtay in in ka badan 1700 oo dadkaas ka mid ah in kaysaskooda la qiimeeyay lana ogaaday inay qaxooti yihiin. Waxa inta ku dartay hay'addu in 169 ka mid ah ay caruur yihiin. 3 sano ka horna Australia ayaa u qoondeysay 15 milyan oo dollar heshiis ay la gashay Cambodia oo ay doonaysay in qaxootigaasi waddanka lagu dejiyo. Laakiin 7 qof oo kaliya ayaa aqbashay inay degaan Cambodia, waxaana guud ahaan loo arkaa barnaamijkaasi inuu ahaa mid lagu guul daraystay. Qaar badan oo ka mid ah qaxootigaas loo soo bandhigay inay Cambodia degaan ayaa taa beddelkeeda go'aansaday inay dib ugu noqdaan waddankii ay ka yimaadeen.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.